Like I'm a broke guy. Digitali kwa wingi darling. Mziki gani wa kardinali. Mali safi kaka nyumbani. Barabarani utakosa jali. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Tumepata ganji, tumekosa mani. Tumechochana, tumekosana. Tumechomana, tukimojoana. Sauti, sauti, tuo michaji. Sauti, sauti, siku zangu chaji. Hungry, hungry, manchi manchis. Hunky, punky, chiki, chiki. Sauti sauti, tukate maji. Sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, munchy munchies. Hunky punky, chiki 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 chiki.
Tuko wote, tukate wabli. Nadisia kitu kauna ukati. Wanatuzaski nona sema watu dai. Imra, lazime jipe na ivai. Baluku nao tuko lembe watu wai. Na daika deal, kata nishikia kirai. Acheni kudus, simrise kukrize. Na daika deal, kata nishikia kirai. Nimso anjing, noma nalikutema. Ulinyoa ikabaki umejikuna. Unanimalis, ukidunga dera. Usichoke na mzigo umebeba.
Sauti sauti, tuo michaji. Sauti sauti, siku zombo chaji. Hungry hungry, munchy munchies. Hunky punky, chiki 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 chiki. Sauti sauti, tukate maji. Sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, munchy munchies. Hunky punky, chiki 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 chiki.
I sent some money, I called her phone. Her phone was off, na haku confirm. Kade ya confirm, na haku confirm. Kade ya confirm, kumbe siyo farm. Ando kacheze na rika yako. Ule unadhaningi ni wakwako. Bado anakulo na bete yako. Sele amebeat, amehumble. Ndiyo anataka kue wako. No, mbona nmarinet na najua stamteka. Mbona nkunye cake na najua nkombesha. Mbona nkate call na unicall call tena. Ukuni call once, sini call tena. Habari zenyu, habari zenyu, habari zenyu. Habari zenyu tena, habari zenyu, habari zenyu. Habari zenyu tena.
Sauti, sauti, tuo michaji. Sauti.